Boss Tizzy, ini karate yo pita huli, msimbi wendigo ndangako. Hey Kekero, help me with this.
Awa rabu mdogo daiyo,
mdogo daiyo.
Iwe naini ni muya ya ya,
muya ya ya.
Awa rabu mdogo daiyo,
mdogo daiyo.
Iwe naini ni forever,
forever
together. Aye man, aye man.
Then nakuona mami wa shining, penze lipe cobra but you wanna shine. Real beauty exist in a believer. Pene nakuona, you are my diva. Mutima unachepo, unatenga my river. Ukulanga mulinso na unachikondi. Tozi uza tu ndiye wapa bondi. Akazinkala line ntawe ya maroni. Napela na fendera, nakupasa money. Tozi uza mumutima purizi godi. Itanzen koni, wine ushori. Tifalling in love, deep mchimgodi. Wabwela wabwela, wanigwila mumanja. Future na yuona, naona mana panja. Yo, picha na iwona naona mwana panja.
Awalamu mdogo daiyo,
mdogo daiyo.
Iwe naini ni muya ya ya,
muya ya ya.
Awalamu mdogo daiyo,
mdogo daiyo.
Iwe naini ni forever,
forever together.
Ayele ma, ayele ma.
Tanura batime wale la mutima wenzo dinte wewe sunangare. Maruna kukumana wanipasa ansa. Ansa ima pasa gari mfansa. Dinambo tetinga pangono pangono. Suweze no dimanda kupempa kangono. Unani kwenda soche kulie na kangono. Nonipasa yonse notina ingono. Tika yambana ise viko selako. Notina patali muduze selako. Wenzo ziwa atikako nikarimu manja. Wenze tie na yonayo paka chebanja. Katemo kakoro kakujua sibataya. Wenze tie na yonayo paka muyayaya. Chilayo niza fikiriza chako kuma. My one and only comes to hey, mama.
Awa rabu mdogo daiyo,
mdogo daiyo.
Iwe naini ni muya ya ya,
muya ya ya.
Awa rabu mdogo daiyo,
mdogo daiyo.
Iwe naini ni forever,
forever together.
Ayele ma, ayele mama. Ayele ma, ayele mama.
Forever, nga monument, ila chiko ndicho rimba, mbola ni cementi. To fly, babi iliche mujeti, iwe mwetting dress, ine mujaketi. Mulangiza na kulanga, ana masters. Inoka ni kwira ni maona masters. Babonse na osakayo pa maskazi. Mikima wanapanya wamenda maskazi. Lelo ni wabiri, two of us. Nirina iwe ije ndia chansi. Tizi komela, ero no visitors. Simangu, munene mburi sofa. Me and her, I swear, ugofa. Nibu wama jealous, go zwawa. Gambo, swebo, ugofa.
Awa rabu mdogo daiyo,
mdogo daiyo.
Iwe naini ni muya ya ya,
muya ya ya.
Awa rabu mdogo daiyo,
mdogo daiyo.
Iwe naini ni forever,
forever together.
Ayele ma,
exclusive.
Ayele ma,
I'm out.